wapo tena lukuku, wapo cute zaidi yako, naweza sema mimi mzushi. Line kama sufi, ngozi yako mafundi yako, sina budi kuja kwako mwenzako la kombo rudi. Sijala tangu juzi, wezi lala bila move kama Fireman confused, miwala tisina chuki. Suti zapo kama ni harusi, ndo unataka haujuti, miarapa hapa napata salute. They shoot, I made you look, so love letter love song kwenye rhyme book. Big Q song to juu kwa juu, as you see I can't leave, so I do love you.
She cooking, I love the way she working. She grinding, I'm winding. I love the way she twerking.
Sawa mzuka mama menivuta sana nimepaganta kupa flowers. Napenda jinsi bin tulivu mtulivu msikivu. So mvivu mzabibu nkinge bandidu nsipe kwa wivu. Hakuna nchachibuna sana itani umoki luna. Ntajituma memsukuma kunchuna mama so issue. Sweet zede ndize kia bakali zede sukari zede asari. Unafiga funny kari.
I'm cooking, she cooking. I love the way she working. She grinding, I'm winding. I love the way she twerking.
Si mwenyewe na isi liumbo li unipende. Ya nso lazima unielewe. Naeza toa lakini mimi nisipewe. Mimi naeza taka koa kwenu kakata usolewe. Haujali kulala geto kuzi shampoo is rasta. Kama dancer aloketo jia finkyu na vyokata. Upo na mimi chie usilete usubufu. Wasikutishi kwa vimini tayari shiny bishop cheche proof. Ulidhuntege likuonyeshi siya zako. Takupende zaidi onavyo jipende zaidi ya mbo wako. Na sinzia nkikwaza japo sawahu. Na kufikiria faster moyo na kimbia kababu. Nasikia squeeze mapenzi ya endi bila kesha. Takama ukipenda mtu kana kitu simonyeshi. Na wenye nazo jatulia. Nakatia mikwanja natumia na acha na kimbia.
I'm cooking, she cooking. I love the way she working. She